Chibi.
Haya mapenzi yamenizidi jamani, yamenilenga, yamenipanda kichwani. Haya mapenzi yamenizidi jamani, yamenilenga, yamenipanda kichwani.
Baby, you're my everything. You're the air that I breathe. My love for you is real. Don't depend on me. Kwa chana, haitokuja, itoke. Ae, naependa simame. Ae, 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 ae. Naependa simame, yeah, yeah. Ae, 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 ae.
Nisini jamani,
I don't go, yeah, I don't.